Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga, muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urubyiruko rw'Abanyarwanda 12 ruri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mumbabarire kwitabira gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Abo Banyarwanda baje biyongera ku bandi bagira kuri 700 baturutse hirya no hino ku mugabane wa Afurika muri gahunda izwi cyane nka YALI cyangwa Young African Leaders Initiative. Mu Burundi ho havuyeyo Abarundi 4. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Mu kiganiro muri Isanga cya none turaganira n'umwe muri urwo rubyiruko uri muri kaminuza ya Drake muri leta ya Iowa hano muri Amerika. Ni ku nshuro ya 5 urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rwitabira iyo gahunda. Urwo rubyiruko rwoherejwe muri za kaminuza zitandukanye za hano muri Amerika, aho rugomba kumara ibyumweru 5 ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mwaka w'2014, uwahoze ayobora Amerika Barack Obama yavuze ko Afurika yihagije kandi itekanye ari kimwe mu by'ibanze bizatuma ejo hazaza h'isi haba heza. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye umwe mu Banyarwanda uri muri yo kaminuza ya Drake muri leta ya Iowa. Ni Blandine Umuziranenge, akaba yobora ikigo Cosmos Creative gikora akazi ko gukangurira no kwigisha ababyeyi bitegura kubyara uko bakwiye kwifata no kwita ku bana bakiri bato. Mu kanya gato cyane turacyamubuze kuri telefone. Blandine Umuziranenge naboneka turaza kwinjira mu kiganiro nyirizina.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa 6 no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa 6 no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460, na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
narinzi ko wawa tonto udafite akantu nabimenya ruko nanje mbaye tonto sinarinzi ko aba papa biherera bagasuka marira yo kwanika kuki mutambwiye ko kwi papa uki mama haru kwirwanaho Sinarinzi ko wabi kosto ufite n'ibiceri ariko bakakubenga ukumirwa sinarinzi ko wabi cyuki cy'ubumara bakakwigirizaho nkana batifati ndoro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mukanya rimbabwiye ko urubyiruko rw'Abanyarwanda 12 ruri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Abo Banyarwanda baje biyongera ku bandi bagira kuri 700 baturutse hirya no hino ku mugabane wa Afrika muri gahunda izwi cyane nka YALI cyangwa Young African Leaders Initiative. Mu Burundi ho havuyeyo Abarundi 4. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Mu kigano muri sanga cyanone turaganira n'umwe muri urwo rubyiruko uri muri kaminuza ya Drake aho ni muri leta ya Iowa. Ni kunshuro ya gatanu urubyiruko rwitabira iyo gahunda. Urwo rubyiruko rwoherejwe muri za kaminuza zitandukanye za hano muri Amerika aho rugomba kumara ibyumweru 5 nibura ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afrika. Ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mu mwaka w'2014 wahoze ayobora Amerika, Barack Obama yavuze ko Afurika yihagije kandi itekanye ari kimwe mu byibanze bizatuma ejo hazaza hisi haba heza. Mu kiganiro muri sanga cyanone turi kumwe na Blandine Umuziranenge. Uyu ayobora ikigo Cosmos Creative gikora akazi ko gukangurira no kwigisha ababyeyi bitegura kubyara uko bakwiye kwifata no kwita ku bana bakiri bato. Blandine Umuziranenge, ikaze cyane kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane bi.
Yego, urumwe mu Banyarwanda 12 bitabiriye iyi gahunda ya Mandela Washington Fellowship uri muri kaminuza ya Drake aho ngaho muri leta ya Iowa. Mbere na mbere mumaze igihe kingana iki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni biki bishya umaze kuhakura?
Tumaze ibyumweru bine n'igice niba nkibeshye. Ngihano kuri Drake University, ibyo maze kuhakura byo ni byinshi cyane. Icyo navuga by'umwihariko harimo amasomo yo mu ishuri byo ni nisanzwe. Ubundi gahunda harimo ibyiciro bitatu. Njyewe icyiciro ndimo ni icy'abantu bari kwiga ibijyanye no kuyobora ariko muri business. Ndiko nabivuga neza. Rero ibijyanye n'amasomo yo mu ishuri y'ukuntu umuntu aba umuyobozi mwiza muri business byo bigenda neza nk'ibisanzwe, ariko by'umwihariko ikintu ntari nzi ko nshobora kuhasanga narinje nzi ko nje kwiga bisanzwe byo mu ishuri ni ukwigira ku buryo bitwara, kwigira ku buryo bo bameze. Rero twize byinshi cyane cyane turebeye ku buryo bitwara, turebeye ku buryo uburyo bateye imbere, tugenda dusura buri kigo, ibigo bitandukanye, dusura abakora ibimeze nk'ibyo dukora kugira natwe batugire inama. Ahanini ni ibyo cyane cyane navuga ko tumaze kugeraho birenze ku gipimo cyo kuba bavuga ngo nizi ibi ngibi. Twize byinshi ariko by'umwihariko twabigiyeho byinshi tuzatahana tukagira icyo dukora kirenzeho.
Blandine, urumwe mu Banyarwanda 12 bagize ayo mahirwe yo kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugeraho nuko mu Rwanda hari hasabye abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rugera hafi kuri 600 kuba urumwe mu banyarwanda 12 babonye ayo mahirwe bivuze iki kuri wowe bivuze iki kuri iki kigo cyawe cya Cosmos Creative tuza kugarukaho mu kanya gato n'ibyo mukora
amahirwe ni kimwe mu bintu umuntu abona ukavuga ati ikintu cyambe nakora nshimiye Imana kubera ko hari benshi batandukanye barenze niba ariko nabivuga amahirwe ya mbere umuntu ajya n'ukumva wo guhamagaye nguze muri interview nicyo kintu cya mbere kivuga ngo ati nyagasani usingizwe mvanga kuba iki ngiki kibaye nicyo kintu cya mbere nishimiye suko ari ibidasanzwe hari benshi muri abo bagera kuri 600 bari bafite ariko by'umwihariko ntekereza ko nari narigeze kujya muri interview 2015 sinakomeza icyo byamfashije nigiye ku mpamvu ntakomeje nyine ntabwo nabifashe nko gutsindwa niba ariko nabyita
ahubwo byaguhaye imbaraga
mo hagati muri interview nahise mbibona ko ntari bukomeze kubera ko nahise mbibona ahantu aho imbaraga zanjye nke ziri nicyo nakozeho cyane mu gihe cyo hagati kubera ko nari nkeneye kuza muri iyi porogaramu kuko ni porogaramu nziza cyane rero nabikozeho igihe kinini amahirwe yo kugera kuri interview niyo nari nkeneye cyane bikigera n'ubundi umuntu aba agifite igihunga kubera ko tuba turi mu byiciro 3 harimo abiga kubijyanye no kuyobora niba nabyita imiryango itegamiye kuri leta ahanini niba ariko nabyita harimo ababa bakora mu bigo akenshi bya leta cyangwa se bakorera abandi harimo n'abikorera aricyo cyiciro nge ndimo rero no muri interview ubwaho twahagiye turi nka 12 bakeneyemo 4 gusa urareba nyine bakakubwira ati mwapurayinze muri 600 twahamagaye abantu 30 na mu cyiciro urimo uri kumwe n'aba bantu 12 turafatamo 4 buri wese mbere yo gutangira mu kaganiro ugahita umvugiza ubwoba kuko uhita usanga bose barenzwa bati aho bigeze nta kindi mfite nta kidasanzwe mfite ni amahirwe umuntu agira kuyahabwa rero ntabwo ntekereza ko ari uko umuntu aba afite wenda adasanzwe cyane nuko wenda ari kwa kundi waragize amahirwe yo kuba uri gukora ku kintu wenda gikenewe ukagira n'andi mahirwe yo kugira ubundi bumenyi ugira bwo kubasha gusobanura ibyo uri gukora kuko ari niba afite byiza wenda akaba yagize akabazo kuko atari kubisobanura nk'uko biri koko ayo mahirwe yose mu kuyagira ingiye kuri njye ikintu cya mbere nagize bakimfata yari ukuvuga ati nanjye byibuze nzafasha abandi kujya mu zikurikiyeho kuko nanjye ubwa mbere nyine aho nasigariyemo nuko nta makuru nari mfite nta kintu nyine kutagira wa muntu ubanza kukubwira ati babigenza batya byabaye imbogamizi kuri njye
Blandine
aya mahirwe byari impamvu yo kuba nahita nanjye mfasha abandi kuzajya aho bagira nyine cyangwa kubasha kumenya uko witwara muri interview cyane
urakoze Blandine waruvuze ko si ubwa mbere wari ugerageje kugira ngo utsindire kuzaba mu banyarwanda 12 baza muri gahunda ya Mandela Washington Fellowship ibyo aribyo byose wari ufite amatsiko hari byinshi wifuzaga kuba wakungukira muri gahunda ya Washington Mandela Washington Fellowship ayo matsiko wari ufite icyo gihe umaze kugera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ibyo watekerezaga ari byo urimo kubona ubu ngo
ayi ifite amatsiko ariko wenda ngarutse nyuma hari ikindi gihe nari naraje mu yindi programme ntabwo bwari ubwa mbere nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bwari ubwa mbere nje muri iyi programme cyari ikindi kintu ku ruhande by'umwihariko nari nkeneye kuza noneho kubwa ya kampani yanjye Cosmos Creative nina nkayita Cosmos Creative niryo zina rizwi cyane niyo mpamvu bise mbivugaho ku mpamvu zayo nari nkeneye kuza noneho nkiga byimbitseho nigiye kuba nsanza amasiko yo yarahari ariko bitandukanye umujyi nagiyemo nyine utandukanye cyane n'indi mijyi nari narabonye ariko naranatunguwe ku rundi ruhande rero nifite amatsiko
iyo leta ya Iowa izwiho kuba ari imwe muri za leta hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibikorwa by'ubuhinzi cyane ibyo ari byo byose ibyo ni ibintu utari witeze cyane muri Amerika
cyane pe
hanyuma rero tugaruke kuri aya mahugurwa murimo nyirizina muraza mugahura n'abandi banyafrika nabo baje muri gahunda ya Mandela Washington Fellowship. Abo banyafrika bo usibye amasomo muhabwa na za kaminuza ndetse n'abandi bakora ibintu byenda gusa nk'ibyo mukora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo banyafrika bandi hari ibyo mubigiraho?
Eh, byinshi cyane. Ntago ahanini ntago ibyo twiga byinshi ari ukubera wendi bya hano, ahanini usanga ahubwo ni ofisi cy'akita potential cyane iri muri ba banyafrika. Ubushobozi buri muri ba banyafrika by'umwihariko nka kaminuza turiho twebwe icyiciro cyacu, nk'ubu ngubu bamwe muri twe bakoze icyo nakita kindi kampani yindi izahuza kujya duhuza imbaraga ziturutse muri buri gihugu, turi ibihugu 18 twebwe aho turi, duhuza izo mbaraga nk'abanyafurika dukorere hamwe turimo gukorera Afurika muri rusange. Rero ahanini wigira kuri buri umwe umwe uhari, ahanini bya bindi ushobora umuntu ashobora kuza ariko ugaterekana ingire ku bijyanye n'ubuzima, wenda ukuntu bakora ibintu, wenda imbangukiragutabara hano ukuntu bikora. Ariko umuntu wo muri Afurika y'Epfo burya yampaye ingero ndyumva vuba, kubera ko nabyita ko ari nko ku kibuga ngiye gukoreka nk'icyanjye kurusha umuntu uri hano. Rero iyo twunguranye ibitekerezo ku bo turi kumwe hano bo muri Afurika, akenshi nibwo tubonamo imbaraga nyinshi kandi ni nabwo byoroha kurushaho. Kuko nk'ubu wenda abo twahuye bo mu Bugande nibo tuzakorana cyane, abo twahuye bo muri Kenya, abo twahuye bose bo muri East Africa, dufite byinshi tuzakorana birenze kurusha wenda uko nakomeza gukorana n'uwa hano. Rero harimo imbaraga nyinshi mu kuba twarahuye n'aba ngabo mu bihugu bitandukanye, harimo imbaraga zitandukanye zirenze uko twari kuzi uko turi 12 duturutse mu Rwanda tukajya ku kigo kimwe. Ntabwo byari kugira umusaruro munini nk'uko duhura n'aba, kubera ko n'ubundi nidutaha tuzakomeza tuvugane na ba bandi b'Abanyarwanda. N'ubu ngubu tuba turi kuvugana kuri buri kaminuza bariho bakora neza cyane nyine, ariko by'umwihariko kwigira ku bandi bo mu bindi bihugu no kuvuga ati niba nshaka kwagura, kuko njye mu ntumbero zanjye harimo kwagura nka ibikorwa bya Cosmotive bikagera muri Afurika yose. Urumva ngize ayo mahirwe y'ibindi bihugu 17 mba nkise menyera rimwe, bihugu 17 mba nkise mvuga mbonye ambasaderi muri iki gihugu, mbonye umuntu nzabaza iki n'iki n'iki nshaka kugerayo. Ni amahirwe umuntu adapfa kubona ahantu hose.
Urakoze cyane Blandine umuziranenge. Ikiganiro ni muri isanga, ni ikiganiro cyumvikana hirya no hino ku isi. Mukanya ndaha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo bagire icyo bakubaza, kuko ndibaza ko nabo bafite amatsiko nk'ayo wari ufite utaraza muri iyi gahunda. Ariko waruvuze kuri Cosmos Creative, ni ikigo gishinzwe gukangurira no kwigisha ababyeyi bitegura kubyara uko bakwiye kwifata no kwita ku bana bakiri bato. Ni ikigo watangije, ni wowe ukiyobora. Iki kigo gikora iki, mukora iki?
Ubundi nyine Cosmos Creative nahinye byumwe akicara nyinshi zabona tukoresha Cosmotive. Dutangira ahanini byari ugukoresha ikoranabuhanga muri rusange, ikoranabuhanga kugira ngo dufashe ababyeyi kurushaho kumenya uko bakitwara, kubasha kugira gutwita inda, sinzi uko ndabyita cyane, ariko kubasha kumenya amakuru y'ingenzi bakeneye kugira ngo babashe
bazabyare neza n'abana babyaye babafate neza.
Bazabyare neza babyare abana bafite ubuzima bwiza. Nanone tukabaha amakuru yo kubasha kurera wita no ku buzima, cyane cyane ibijyanye n'imitekerereze y'umwana, imikurire yo mu mutwe y'umwana, nk'uko wita ku bijyanye n'imikurire ye y'umubiri. Tunasanisha ibintu bimwe na bimwe bibaho, wenda tuvuge nk'igwingira, igwingira risanzwe, iminire mibi rimwe na rimwe idindiza nanone no mu mutwe. Hari ibintu byinshi ababyeyi batapfaga kumenya, cyangwa se umuntu adapfa kumenya, kubera ko akenshi amakuru umuntu yavana ku muturanyi gutyo. Twagiraga ngo amakuru ntabe ikintu umuntu abona kimugoye, bibe ibintu byoroshye kuri buri wese kubona amakuru. Rero muri icyo gihe mu 2014 nibwo natangiye, dutangira dushyira hanze ikinyamakuru cyitwa Cosmos Magazine. Nicyo cyari kirimo ayo makuru, ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, kubasha kuba umubyeyi isobanukiwe neza uko wakorana n'umwana cyangwa uko mwagerana ho wifuza ko mugerana nyuma icyo kinyamakuru byari ku cyari online tunakorana n'ibitabo byacyo nyuma hari imbogamizi yuko urumva no kwicara hamwe n'ikipe dukorana tukahitamo wenda ati iki gihe none reka dukore kuri ibi cyangwa dukurikije ibyo batubwiye ubushize reka dukore ibi nabonaga uwo turi guha amakuru atari kubona umwanya wo kumera nkaho ari gukorana n'ibyo turimo gutanga nibwo twahisemo nko gukora application yo kuri telefone yo kugira noneho n'uwo mubyeyi utwite niba noneho hari imbogamizi agize akakanya ahite abasha noneho gukoresha application avuga ati wenda ngize iki mbigenze gute abo ni inama z'ako kanya zihuse abo ni inama ze bwite nyine zitari atari nko kwakunda nyine ubona ikintu kubera ko umuntu yakiguteganyirije abashe kubona amahitamo yo guhitamo inama ijyanye n'uko ari kwiyumva muri we icyo gihe nibwo twatangiye application yitwa Cosmo Health kugeza ubu dufite Android gusa iyo application rero umubyeyi abasha umudamu utwite abasha kujyaho agashyiramo icyumweru cyo aho inda igeze akajya abona noneho ubutumwa gatatu mu cyumweru message eshatu mu cyumweru zimuhereza inama y'abakumirire ku buzima bwo mu mutwe n'indi myitwarire yakabaye myiza kugira umwana azavuka afite ubuzima bwiza n'umubyeyi abashe kubyara afite ubuzima bwiza kubera ko wenda umuntu ashobora kuvuga ati wenda sisiteme yo mu buzima mu Rwanda iri gukora neza kuki wahisemo gukora ku buzima cyangwa kuri ibyo ariko ikintu twemera ni uko nta mubyeyi wakagombye kubura ubuzima ari gutanga ubuzima nicyo buri gihe duharanira ko byagera kuri zeru niyo wavuga ati byari bigeze kuri 30 na 30 nta ikintu niyo wavuga ati byari bigeze kuri 5 nta wakagombye kubura ubuzima yari ari gutanga ubuzima nicyo iyo application ibereyeho noneho mu biri imbere no mu kuza muri iyi gahunda ya Mandela Washington Fellowship intego nari mfite cyane ni ukugira ngo birenge ku kuba yaba ari uguha ubutumwa abo babyeyi ahubwo noneho tunafasha abantu umuntu niba akeneye niba nabyita ubuvuzi bwihuse cyangwa serivisi zihuse niba atanafite uko ahita agera ku bitaro tubashe kumugeraho cyangwa se kumuhereza amakuru y'ibanze ashobora kumenya kugira ngo akumire niba ari ikintu cyari bube yashoboraga guhita akumira nicyo ibijyanye na Cosmo Health biriho cyane noneho ku ruhande yo kuba dutanga amakuru tunakora imyenda navuga ngo ni nko gufasha umubyeyi gukomeza kugira kongera niba icyo nakita urukundo rw'umubyeyi n'umwana agirira mu konka hari abantu bagiraga imbogamizi nyine wo kutonsa kubera ko urumva nshaka kwambara neza nshaka gusa neza nambaye akenda kamambiye sindagakuramo mu bantu ntabwo ndajya mu kirori ngo nonze rero dukora imyenda yabugenewe y'ababyeyi bonsa n'abatwite ku buryo birakorohereza konsa uwo mwana akabasha kubona uburenganzira bwe kubera ko ni uburenganzira bwe konka nawe kandi ukabasha gusa neza nk'uko bishaka gusa neza iyo myenda tuyikora mu nzu y'imideri yitwa Kadabra Collection noneho ku ruhande rw'ibyo nakita ko biri ku ruhande rw'ibyo nyuma yo kuba dutanga amakuru hariho ikibazo cyane hari igihe nigeze gukora ku bijyanye no kuva mu ishuri kw'abana bamwe na bamwe n'umushinga nari ndimo gukoraho mbona ikibazo kimwe nanjye nigeze kugira mu buzima ndimo gukura cy'abana b'abakobwa basiba ishuri kubera badashobora kubasha kubona ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango nibwo urumva twari dusanzwe dukora imyenda twari dusanzwe dufite ibitambaro bibasha gusigara kandi ku bwanjye navugaga nimbasha kubahereza ibyo gukoresha isuku ukwezi gutaha ugukurikiyeho se nzamuhereza iki nashakaga tubashe kubahereza ikintu cyatuma baguma mu ishuri niba dukeneye abo babyeyi kugira ubuzima bwiza tunabakeneye bakira abana kugira bakure n'ubundi buzima ari bwiza ntabwo bazabugeraho uko batangiye kuba ababyeyi nibwo rero twatangiye turavuga ati reka dushake ikintu gishobora gutuma aguma mu ishuri byibuze igihe kinini dutangiza ibitambaro by'isuku ariko na gite cyangwa se amapadi sinzi ukuntu ramfasha kugira ngo bivuge mu kinyarwanda cyiza
birumvikana ni
yego byitwa kosmopadi kugira byo intego twari dufite ni ukugira ngo buri mwana w'umukobwa agire ayo mahirwe yo kuba mu ishuri iminsi yose y'ukwezi nta bwoba bafite wenda ati ndiyanduza biragenda gutya abe mu ishuri icyo gihe cyose afite ubuzima bwiza abashe kwiga hamwe n'abandi tunamuha amakuru y'uko byakagombye kugenda ariko by'umwihariko atari ko kubwira umukobwa gusa tunafatanye n'abahungu nabo babe muri urwo ruziga rwo kumenya ngo ubuzima ni ubu nta gikuba cyacitse ko umwana w'umukobwa yagiye mu mihango nuko bigomba kumera gutyo umwana w'umukobwa azakora mu mutwe nta bitamutera bitamuhungabanya kuba agiye mu mihango nanagera igihe cyo kubyara nawe nta kindi bizamutwara
Blandine,
ubu ni ibyo ngibyo dukora
urakoze cyane kandi ndibaza ko uburyo ubisobanuye ni ibikorwa byiza kandi bifitiye sosiyete akamaro cyane mu kanya turongera tubigarukeho ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza Vincent wiriwe neza Vincent Uranyova
ndakumva neza derwema mwiriwe
yego uri hehe
yani Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
munda mukirize
arakumva
okay noneho nahereye numvise aho yahereye numva gahunda ari nziza cyane cyane nk'umuntu n'abantu baba baratoranyijwe bakoherezwa n'igihugu cyane cyane kugira ngo baserukire bagenzi babo kitana mubazaga nuko wenda agereranyije n'ibihe biba biriho awe abona ari nk'umuntu aba yoroherejwe n'ubuyobozi nyine kugira ngo
ntago yoherejwe n'ubuyobozi ntago ari leta y'u Rwanda ibohereza ahubwo ubwabo nibo basaba kujya muri gahunda hanyuma aba bahitamo ni leta zunze ubumwe za Amerika ntago ari leta y'u Rwanda
yego ariko biba byatewe n'amanota ngira ngo baba bagize
oya ntago biterwa n'amanota biterwa n'umushinga hari imyaka ugomba kuba ufite hari amashuri ugomba kuba warize hanyuma hari n'imishinga ugomba kuba ufite cyangwa se akandi kazi ukora gatuma ari byo baheraho kugira ngo bahitemo uza muri gahunda
okay rero ni byiza nagira ngo ndashime kandi mushimire nyine ku gitutu nana mutaba kugira ngo bajye batera intambwe hanyuma bashobore guserikira abagenzi babo baba basigaye aha ngaha kandi banabereka icyo gukora cyane cyane nko ku bumenyi baba bakuye aho ngaho
urakoze cyane Vincent icyo kijyanye n'uburyo bashobora gusaranganya cyangwa se kugeza ubumenyi baba bakuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Blandine umuziranenge ibyo ari byose hari bagenzi bawe bakubanjirije bagiye baza muri izi gahunda hari nibaza ko bafite n'umuryango bahuza aho ngaho mu Rwanda iyo basubiye yo bakoreramo nk'ibi Vincent avuze icyo muteganya gukora kugira ngo ubumenyi mube mwakuye hano mu bukwirakwize mu rubyiruko rundi aho mu Rwanda uburyo mwabikoramo n'ubuhe
Vincent murakoze cyane yego dufite ihuriro ry'abantu baba baraje muri iyi gahunda ya hano kimwe n'indi yari ibera muri East Africa duhuriye mu kintu kimwe cyitwa LEAD tugira ibikorwa bibaho byo guhugura urundi rubyiruko byo kubabwira uko bakiteza imbere bitewe n'ibyo bifuza gukoraho mbese uburyo bwo gutanga ubumenyi natwe twahawe nk'uko twahawe kubasha gutanga natwe kugira babashe kugera nk'aho turi kandi inshingano tuba dufite cyangwa se icyifuzo tuba dufite n'uko barengaho turi urumva twe tuba tubyina tuvamo tuba twifuza ko twabahereza ubumenyi twagize bo bakabasha no kurengaho twe twageze rero iyo LEAD ihuriyemo abantu bose baba barajemo hano muri Mandela Washington Fellowship n'aba baragiye muri yari yo muri East Africa tubasha gukora wenda sinzi tuzagerageza gushyira imbaraga nanone mu kubasha kumenyesha abantu bose aho ibikorwa tubikorera biri ariko ibyo dukora nta abari ibikorwa dukora tutishyuza kugira byibuze natwe tubashe kugira abandi bagenzi bacu duhereza ku mahirwe natwe twabashe kubona tubasha gusangiza ibyo twabonye kuko kubigumana nta kintu na kimwe byaba bimaze
urakoze cyane kuri telefoni dufite kandi na ngabo wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
makuba mwamaye ijambo
uri hehe
ndi muri Kongo muri Minembwe
ikibazo cyawe.
Nabonye mwavuze ngo batoje urubyiruko rw'Abanyarwanda n'Abarundi. Ese urubyiruko rw'Abakongomani ko twese turi mu gace k'ibihugu by'Iburasirazuba ntacyo bashobora kuba bazadufasha muri ayo mahugurwa baronse?
Abo navuze nuko ariho kenshi twumvikana, ariko iyi gahunda iba irimo urubyiruko ruturutse mu bihugu hafi ya byose byo muri Afurika yo hepfo y'ubutayu bwa Sahara.
Niba hari ikintu navuga,
yego,
ngabo, niba hari ikintu nababwira, nk'ubu nanjye aho ndi kuri Drake University dufite umuntu w'umudokter wo muri Congo, dufitemo abantu bo muri Congo batandukanye benshi, turi ibihugu bitandukanye byinshi bishoboka, rero harimo nawe muri Congo, nabo iyo batashye bagira ibikorwa bakora, wenda ndaza kubasha kubwira ngo ko hari n'umuntu twavuganye wo muri Congo, ariko nagira mubwire nyine ko ibihugu byose byo munsi y'ubutayu bwa Sahara birahari.
Urakoze Blandine. Ngabo, hari ikindi kibazo ufite?
Umva,
yego.
Nashakaga kubasaba mwadufasha mukazaduza n'abo bantu, kubera ko twe tuba turi mu gace natwe ka Minembwe muri Sud Kivu, niba hari bagenzi bacu baba baturutse muri iki gihugu cyacu nyine cya Congo, nabo bakagira ibyo badufasha muri ayo mahugurwa baba barabonye.
Turaza iki kiganiro kugishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook, hanyuma tuze no kubashyiraho link ya Yali, ni gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma uru rubyiruko, uru umuntu wumva ko nawe wazitabira iyi gahunda, ubwo ushobora kugerageza amahirwe yawe umwaka utaha, ukazaba uri umwe mu bazitabira iyi gahunda.
Murakoze cyane.
Hari ikibazo ufitiye Blandine cyane cyane ku bijyanye n'iyi gahunda, wenda hari icyo yagusubiza nk'umuntu ubirimo jyewe ntashobora gusubiza?
Blandine urimo, kimwe nshobora kumusaba ni ukumva ko ubwo bumenyi yahawe agomba kubugeza ku bantu bose babyifuza, adashingiye ku karere akomokamo, akita kuri buri wese wumva ashaka kubibenefisha.
Urakoze cyane Blandine.
Murakoze cyane Ngabo. Yego, inama mwingiriye ndemeye kandi nanjye niko mbyumva.
Arakoze Ngabo, aduhamagaye ari Minembwe, aho ngaho ni muri Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Blandine, mukanya waruvuze bimwe mu bikorwa mukora muri Cosmo Creative, icyo ikingenzi wavuzeho niriya application mukoresha mu kugeza amakuru ku babyeyi mu bijyanye n'uburyo bakwifata igihe batwite, cyangwa se n'uburyo bafata abana babo bakivuka. Iyo gahunda ubwitabire bwayo bungana bute kuri iyo app yanyu?
Iyo app yo kugeza ubu ngubu iracyari mu gihe ikoreshwa n'abantu twabanje kuganira nabo, kubera ko ntago turayireka ngo ikoreshwe na buri wese, kubera ko tukiri kuyitestinga neza. Irakora ariko iracyakoreshwa n'abantu tuvuga tuti reka turebe ko buri kwezi irahinduka nk'uko yakagombye guhinduka, reka turebe ko amakuru aza nk'uko byakabaye, reka turebe ko ubwoko bwose bw'ibibazo mushobora kutubaza tubasha nyine kubisubiriza kimwe, kugira ngo tubashe kugira abantu bo mu nce zitandukanye bafite experiences zitandukanye bose babashe kuyikoresha, none tubashe gushyiramo amakuru yose ashoboka, tubashe no gukomeza kuyigira neza kurushaho, ku buryo ibasha gukora idakeneye njyewe inyuma kuba nagira ibyo nkoraho, ahubwo sinzi ko ndavuga nyine yikoresha ahanini hafi ibintu byose yikoresha, ibasha kugeza ku bantu amakuru yikoresheje ibintu byose. Rero kugeza ubu ngubu turi kuyigerageza ku bantu mirongo itatu, ku babyeyi mirongo itatu batwite, kugira ngo ku byo banyuramo bitandukanye, ku mbogamizi cyangwa ibindi byose bishobora kubaho bitandukanye, tubashe tubanze tubishyireho akadomo.
Hari igihe mwihaye kuba mwarangije iryo gerageza, noneho mukayimurikira Abanyarwanda bose cyangwa se undi wese wakwifuza kuyikoresha atabanje kunyura muri mwe?
yego impera z'uyu mwaka ubundi dufite gahunda yo kuyishyira hanze mu kwa cumi ariko twizera ko mu kwa cumi n'abiri buri wese none hazabasha kuyikoresha nta zindi mbogamizi zigiyeho.
Urakoze. Dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Thomas, wiriwe neza? Uri hehe?
Bujumbura.
N'amahoro?
N'amahoro bukebuke.
Ikibazo cyawe?
Ego, nashaka kubaza kuri bijyanye na Mandela, kuko hariho novuga nti ikintu cya mbere novuga gikenewe nk'abantu bariko barakura uno munsi baze babarongozi muri kazoza. Navuga nti bari bakwiye kumwigira ko ku butwari yagize, kuko Mandela yarahohotewe bihagije, aragirwa n'abihagije, arafungwa bihagije, ariko ageze gupfungurwa karonka insinzi yagize urukundo, ahubwo yibuka n'abari babuhe mu mabohero ararekura batari bake. Agenda mwibuka adi Burundi ingene yagendeye na Mpimba, akashobora gusaba ko abantu barekugwa, kandi abantu benshi barabishimye. Ariko rero novuga nti hariho abatamwigiye kwa karorero, kuko araho duhura hari abantu bapfungwa barenganywa ugahura barahohoterwa. Rero novuga nti ejo nibagirirwa ubuntu bagashika muri kazoza mu byo bariko bariga byo kwiteza imbere no guserukira abandi, bazogire umutima wo gukunda abantu no kutarenganya, kuko umaze kurenganya naho kuyibaza ko uzohava ukora icyiza wanjye kurenganya ibyiza, ahubwo kumukora icyiza ubikorera umuntu utarenganije. Kuko iyo uvuze ngo uragira ikigongo umuntu yari yarakoze amakosa, nibiyoroshe kumva, mugabe iyo wari waramurenganije ukamubwira ngo umugire ikigongwe, ni icyo kigongwe naho ukimuhaye ntagiha agaciro neza, kuko avuga ati ni Imana igira ikigongwe, we yari yagombye kungirira nabi. Ejo navuga nti barakwiye kugira umutima wo kuzokunda abanyagihugu muri rusange, bagakunda igihugu ntibabone amaronka, ahubwo bakifuza kugirira neza abanyagihugu bose muri rusange atabo bagabanije.
Urakoze Thomas. Nibaza ko imwe mu mpamvu Perezida Barack Obama yatumye iyi gahunda yita Mandela Washington Fellowship, nuko ubwe ku giti cye nawe yafataga Mandela nk'icyitegererezo. Nibaza ko mu byo yifuza nuko uru rubyiruko narwo runyura mu nzira nk'izo Mandela yanyuzemo, ndetse rukigana indangagaciro ze. Urakoze cyane Thomas. Ndaza guha Blandine ijambo agira icyo abivugaho, ariko mbere y'aho reka dufate na Idris. Wiriwe neza Idris? Uranyumva?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Indiana Kigali, nyomerere ni Karoro.
Ikibazo cyane
ni icyiyumviro nyakwigendera Mandela twaramukundaga cyane, twabonye nyine tugomba kumwigiraho byinshi, intwari ya Afurika nyine abayobozi nabo bamwigiyeho, ndetse intangarugero ku bantu bose tumufata n'intwari ya Afurika, kandi turayima Imana ikomeze umwakire mu bayo.
No, tuvuga kuri iyi gahunda ubwayo, izina iyi gahunda yahawe iryo zina, ariko hari byinshi byigirwamo atari ibijyanye na Mandela gusa.
Yego.
Hari ikibazo ufite kuri gahunda ubwayo?
Ahubwo ikibazo mfite kuri iyo gahunda, ahubwo numva abantu be abantu bashaka kwijyamo kwinonosora bakoreye gahunda kugira ngo ibone abayobozi benshi kugira tubigireho intangarugero.
Urakoze Idrisa. Blandine, sinzi niba hari icyo wavuga mu magambo make kuri ibi bijyanye na nibyo Thomas yabajije avuga hanini, ngo nubwo muza guhaha ubwenge mu bijyanye no kwiteza imbere, ariko mujye muzirikana Mandela ndetse n'urugendo rwe, ibyo yanyuzemo n'ubutwari yagize ku mugabane wa Afurika, ndetse na Idris asa nkaho abikomojeho. Ariko nanone Idris akabaza, kugira ngo ube wajya muri gahunda bisaba iki?
Yego, Thomas, ndabashimira cyane. nagiye mvibutse sinzi niba byahuriranye nda no kuba mwamamagaye uyu munsi ariko uyu munsi ni umunsi wa Mandela abantu bose muri programu turi kumwizihiza cyane
kuzirikana ibikorwa bye
yego kuzirikana ibikorwa bye no kwishimira ko yabayeho ni umuntu w'intangarugero cyane kandi bisaba ikintu ni umwe mu bantu bake bagiye babona imidari runaka bigoye nyine cyangwa bisaba ubutwari bunini kugira abe ari we Perezida Obama yahisemo kugira abe ari we yitirira iyi gahunda rero natwe nicyo twifuza natwe kuzanga nuko twakunze ibikorwa bye twakunze ubutwari bwe twemeranya nuko umuntu aba agomba kuba intwari cyangwa kugira ibyo arekura kugira ngo abashe gukora ikintu kidasanzwe rero ibyo yavuze ndabyemera sinzi niba wenda hari ubundi busabe bundi yaba yashyizeho ariko by'umwihariko nemeranya nuko umuntu atagomba kurengana nemeranywa n'ibikorwa byinshi indangagaciro nyinshi za Mandela nemeranya nazo ku byo Idrisi yaravuze ndumva wenda ari kimwe nyine kuba Mandela ari intwari nibyo ni kimwe n'ibyo Thomas yari yavuze rero kujya muri iyi gahunda buri mwaka mu mpera z'umwaka haza amatangazo yuko bagiye gutangira gupiganirwa indi myanya niba ariko wenda ariryo jambo ndakoresha abantu bibe ni online yose umuntu akiyandikisha baguhitamo bwa mbere bakaguhamagara ukazaza gukora ikizami mvugo interview hariya kuri ambasade y'abanyamerika i Kigali iyo interview itsinze nibwo bagufata ukaza aha ngaha rero ndumva ikintu namubwira nk'uko mwabivuze muraza gushyiraho link kuri Facebook cyangwa n'ahandi iyo link iyo ayibonye ikintu cya mbere kiza umuntu ahita akora ni uguhita akora subscribe kugira ngo ajye abona amakuru buri gihe bayaguhereze niba hari ikintu gishya gihari baguhereza amakuru niba natwe hari ahantu turi bujye gusangiza abandi ubumenyi twakuye aha cyangwa ibyo twabonye byose ibyo twahigiye nabwo uhita ubona ugenda ubona amakuru y'ibintu byose biri bube bijyanye n'abantu bose bagiye muri yari ndumva ari cyo namubwira cyane sinzi niba hari ikindi kibazo ashaka kumbaza
ubwo nihagira ikindi akubaza imyirondoro yawe n'uburyo twakubona turabifite icyo gihe twakugezaho hanyuma wenda ukareba uburyo ukimusubiza natwe tukamufasha kugira ngo icyo gisubizo kimugereho ariko tugarutse kuri iyi gahunda nyirizina wavuze ko mumaze hafi ibyumweru bine n'igice musigaje igihe gito kugira ngo mwese muzateranire hano i Washington DC aho mugomba guhura n'abayobozi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse mugahura n'abandi baje muri iyi gahunda mu buryo rusange kuko muri kaminuza mugenda muri bake icyo mwiteze cyane ababanjirije benshi iyo bazaga hano babaga bafite amatsiko yo guhura na Perezida Barack Obama watangije iyi gahunda ubu ngubu umwaka ushize nibaza ko Perezida Trump atigeze ahura n'urubyiruko rwa Afurika ariko babonanye n'abandi bayobozi bakuru ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niki witeze igihe muzamuje hano muri mu Washington DC mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nituza Washington DC urumva nabasha guhura n'ibindi bihugu 17 nzabasha guhura n'ibindi bihugu birenga 40 icyo ni ikintu kimwe kubera ko harimo imbaraga nyinshi muri uru rubyiruko rwaje kurusha ibindi byose nshobora gutekereza ni ukubasha guhura n'urundi rubyiruko rwose rushoboka nari maze igihe ndi kubona ku wenda ku mbuga za yali umuntu aba yagiye abona buri wese ibyo akora ni ukubasha no guhura nabo tukabasha guhuza imbaraga ni kimwe ikindi ni uko nk'urubyiruko nk'uko twaje 12 wa mugani wa minisitiri w'urubyiruko atubwiye ati mu gihe muri intumwa 12 tuzahura na ambasaderi wacu aho ngaho ubundi ikindi umuyobozi wese waza twese buri wese yishimira kuba yahura n'umuyobozi ubushize haje abandi bayobozi bakomeye ariko ijambo nyamukuru ryatanzwe na Ivanka Trump ni kintu cyiza umuyobozi wese uzaza turabyishimiye, ariko nge by'umwihariko ku ruhande rwanjye mfite amatsiko cyane, cyangwa se ikinshishikaje cyane ni ukubasha guhura noneho n'abandi bo mu bindi bihugu, na benshi nabonye turi gukora mu bintu bimwe n'ibyo nifuza gukoraho, ni ukubasha guhura nabo nanone tukabona umwanya wo kuganira, kwigira umwe ku wundi no guhuza izo mbaraga no kureba uburyo bitacika. Kuba duhuye bitarangirira aho kuba duhuye, ahubwo kureba uburyo twakomezanya nyuma y'aha ngaha tukagira icyo dukora kinini gihuza Afurika kurushaho.
Blandine, kenshi urubyiruko ruza muri iyi gahunda twagiye tuvugana twakomeje kubabaza ikibazo kijyanye n'uko kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukahakura ubumenyi ni kimwe, ariko gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi ni ikindi. Ese biraborohera?
Ntekereza ko akenshi ibintu byinshi bijyana n'uko umuntu asanzwe wenda ameze cyangwa n'imbaraga ashyira mu kintu. Ibintu tuba twize aba ari ibintu byiza cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niyo utabishyira mu bikorwa muri business, wabishyira mu bikorwa mu bundi buzima busanzwe, cyangwa se usubiza niyo nabyita wenda community ubamo cyangwa agace ubamo, ntabwo buri kintu ukora kihafitiye akamaro kubera ko wabashije kugera ukabona ibindi ubona. By'umwihariko mvuga ko aho nakuriye inzozi nini nari kugira byari ukuba nka wa mukire wo muri karitsiye, byari kuba nka wa muntu dufata ko ariwe wageze muri karitsiye. Nizo nzozi nini nari kugira. Kuza muri iyi gahunda icyo byamfashije ni uko noneho mbasha kugira inzozi nini zirenze kure na wa mukire wo muri karitsiye, zirenze kure na wa mukire noneho mu gihugu, ahubwo nini zidafite imipaka. Rero icyo biba bimaze kubasha kugira izo nzozi ni ukugenda ubona akazanduza abandi, no gutanga umuntu akabasha kubwira undi ko umuntu ashobora kurota gutya, akabasha kubwira undi ko burya hari ikindi kirenze rya bindi duhora twarashyize nko mu gakarito kamwe tuvuga ngo ibintu bihora bimeze gutya, tukabasha natwe kubamurikira ko habaho ubundi buzima cyangwa habaho ibindi bintu umuntu ashobora gukora bitigeze binabaho. Kuko hari igihe umuntu aba yarakuze azi ko buri gihe umuntu akora ikintu nk'uko cyagahoze ko nta gihinduka. Rero numva kubishyira mu bikorwa biri mu buryo ubwo ari bwo bwose, umuntu wenda avuze ati nge igikorwa nashaka gukora gikeneye amafaranga menshi kugira ngo nshyire mu bikorwa, wenda icyo ngicyo niyo utagikora, ariko hari byinshi ushobora gukora bitari ibyo ngibyo. Rero icyo nagira inama buri wese waba yabashe kugira amahirwe yo kugera ahangaha, ndetse ko nizeye ko buri wese afite ikintu akora buryo yataye, niyo atakora icyo yari yavuze ko ashaka gukora, ariko hari byibuze ugomba guhagarara umuntu akabasha kubona ko hari icyo byamaze kuba waraje ahangaha. Nicyo numvamo agaciro cyane kurusha wenda kuvuga ngo nari naje nshaka gutangira gukora imbangukiragutabara none sinabonye amafaranga kuzitangiza, ariko hari ikindi nakora. Nabasha byibuze kumurikira cyangwa gutera imbaraga urundi rubyiruko ruri hariya, niba njye ntabashije kubona ubwo bushobozi namurikiye undi muntu, hari undi waba ufite amahirwe agahita akora ikindi kintu cyiza kandi gifitiye igihugu cyangwa se gifitiye umugabane wacu akamaro. Numva rero ntabwo ari ngombwa wenda gutaha umuntu avuga ati ni ikintu ashakaga cyonyine nintagikora ubwo ngubwo biraba bibaye. Kubasha gutekereza umuntu atitekerezaho cyane mu gutanga nibwo umuntu yunguka, njye niko mbitekereza cyane. Rero mu gutanga unabasha kubona imbaraga cyangwa n'ubundi buryo bwo gukora cya kintu utabashe guhita ugeraho.
Mu cyongereza baravuga ngo if you can dream it you can do it. Mugiye ushobora kurota ikintu izo nzozi umunsi umwe ushobora kuzikabya, twizere ko aricyo washakaga kuvuga ndetse wifuriza.
Nishye nashaka kuvuga kandi by'umwihariko ntabwo mugiye nagupfa kugera ku kintu utabashe kukirota. Niyo waba uvuga ati iki kintu harimo ubuzazi kukirota, ariko nta kibazo birote ubigeraho kuko wabirose, ubigeraho kuko watangiye kubivuga wenda wavuga ukajya uvuga ati ubwo yagiye anyumvise mvuga gutya nintabikora burya azavuga ati ndi ikigwari, bigatuma ubikora kubera ko warabirose warabivuze utangiye gukora kubera ko uvuga ati ntabwo nshaka gusema. Nabwo hari igihe bifashe.
Urakoze cyane Blandine. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Jean Long wirwe neza.
Girimana
we uri hehe?
Indera.
Ikibazo cya
mbere na mbere kamande ndamutumutumirwa
narakumva,
ariko wenda nagira tubaze nka dutatu namwibarizaho
mu magambo make cyane.
Cya mbere namubaza ese ko twumvise ngo ubwo buryo bwiwe akoramo ngo bisaba imbuga nkoranyambaga se cyangwa interineti, se cyangwa se ama application nk'abantu batuye mu nce z'icyaro ko tubona ko badakunda kugira ibintu nk'ibyo ngibyo bakoresha abo yaba bateganyiriza ikindi kintu cya kabiri kuri icyo kintu mwagarutseho cyane cyane cy'abo cy'urwo rubyiruko 12 bari aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazagirana ikiganiro n'abo ngabo k'ubwo buryo ntabwo ndimo kwibuka neza ukuntu babyita kuko ni nabwo bwa mbere nabyumvishe ese babona wenda hari impinduka bya bishobora kuba byagera muri ibi bihugu byacu bya Afurika wenda tugashobora kuba twagira umurongo ngenderwaho muzima wenda twavuga nko mu bihugu bimwe na bimwe tubonamo wenda nk'ubushomeri mu rubyiruko se cyangwa wenda n'indi myivumbagatanyo wenda bigatuma politiki wenda yacu yagira undi murongo igenderwaho muzima wenda tukabona haza kuba hagaragara demokarasi. Ikindi kibazo cya
gatatu uretse gato icyo uvuga bahuriraho ni iki? Urashaka kuvuga kuri iyi Mandela Washington Fellowship?
Niyo nshaka kuvugaho.
Iyi Mandela Washington Fellowship yatangijwe mu mwaka wa 2014 itangira yitwaga YALI cyangwa Young African Leaders Initiative. Muri rusange icyo bakora ni uguhuza urubyiruko rw'Abanyafurika bakabazana no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabashyira muri za kaminuza zitandukanye bagamije kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Nibyo hanini muri rusange bakora.
None ndabyumva.
Cyagatatu.
Ariko se cyagatatu ubu cyagatatu nkikuye se cyangwa nicyo nashakaga kukubaza kijyanye n'ubwo busobanuro arumpaye. Ese urwo rubyiruko rwo ruvayo rwiteguye kuza kuba rwahangana n'aba bagabo tubona bamaze imyaka 50 cyangwa 40 bari ku butegetsi bakumva ko wenda baza n'ibyiyumviro byabo wenda akaba ari byo byagenderwaho.
Usibye ko byinshi babajemo ntabwo ari politike ariko ni ukuba umusemburo w'impinduka nziza ndetse n'iterambere ku mugabane wa Afurika. Ariko reka ndeke Blandine agusubize. Blandine
murakoze cyane. Ni
Jean Long.
Ok, merci. Murakoze cyane Jean Long. Impinduka byagira mu guca ubushomeri cyangwa ibijyanye nk'ibyo ngibyo? Yego, kubera ko icyo tuba twaje aha ngaha ni ukugira ngo uko biri niba njyewe niba ikigo cyanjye kigeze niba intumbero yanjye ari ukuvuga ngo nzabasha guha abantu akazi bagera kuri 500 niyo ntumbero mfite cyane cyane. Ntabwo intumbero yanjye nini ari ukuvuga ngo ngera aha ngaha mvugwa aha ngaha cyangwa iki, ni ukubasha kuba mugari kandi ukumva mugari. Ntabwo ari njye uba mugari, nabo turi kumwe bangira mugari. Rero kugira babashe kungira mugari ni uko mbasha kugabanya byibuze ubushomeri, kubasha guha abandi bantu by'umwihariko urubyiruko akazi muri rusange. Kandi by'umwihariko impamvu njye kuri njye nibanda ku rubyiruko cyane cyane ni uko nzi icyo bimaze guhabwa ayo mahirwe, kuko nanjye nigeze kubaho ngaho, nigeze kugorwa no kubasha kubona amahirwe yo kuba nabona akazi. Rero nzi uko urubyiruko rugira imbaraga mu gukora, nzi uko bibagora kubona akazi wenda kubera nta burambe bundi bafite. Rero niyo mpamvu njye ari bo mpereza agaciro cyane cyane kuri njyewe. Ku bijyanye n'ibyo ngibyo bindiro nk'uko yaramfashije kubisobanura, ntabwo tuba turi ku mpamvu za politike cyangwa ikindi kintu. Icyo tubereyeho ni ukuba impinduka, ni ukuba impinduka nziza mu duce twose turimo, yaba muri business, yaba ari abo bakora mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa abakora muri leta. Ni ukubasha gutanga ibyo bitekerezo ku rwego turiho, buri wese ku rwego ariho abasha kuba impinduka. Na Jean Long aho uri nawe waba impinduka. Ntekereza ko ntago twese twaremewe kugenda turwane hariya cyangwa duhanganira iriya myanya runaka. Aho uri hose ubashije kuba impinduka, burya igihugu cyacu cyaba cyiza. Aho uri hose ubashije kuba impinduka no guharanira amahoro, burya Afurika yaba nziza. Ntabwo nkeka ko rero kuri njye niko mbyumva, nicyo ngenderaho. Ndahanga kugira ngo mbashe gushyira impinduka mu bari muri business, ngabanye ubushomeri, ndwanye kuba umuntu yapfa ari gutanga ubuzima, nkuri cyiza kugira umubyeyi abashe gutanga indangagaciro nziza mu muryango, kuko burya sosiyete iba nziza kubera ibyo twakuriyemo cyane cyane kurusha ibyo twize nyuma. Rero njye nicyo mpa agaciro cyane, mpera hasi kurusha uko nahera hejuru.
Blandine, mu kanya turaba tugeze ku musozo, ariko yarakubaje ikindi kibazo kijyanye n'itumanaho na interineti n'uburyo mushyira mu bikorwa izo gahunda zanyu, cyane cyane ku baba mu biturage.
Yego, farakora nari nkibagiwe. Nanone ku rundi ruhande, nk'uko nakomeje mbivuga, ntabwo umuntu umwe ari wakemura ibintu byose. Nanjye nabitekerejeho nkijya gutangira. Ku ruhande rwanjye rero, icyahise kinyorohera ni ugukora application ya employee. Hari iyindi application ikoreshwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Rapid SMS, ikorana n'abafite amatelefone yanjye yose asanzwe. Ku zindi gahunda muri rusange, uko biri, iyo umuntu none hatanafite telefone, gahunda y'abajyanama b'ubuzima ikora neza. Ku bwanjye natekerezaga ko ari nko kuzuzanya n'ibihari. Ntabwo nashakaga kuza n'undi kurwana n'ikindi gihari, kandi hari ahandi mbona hatari ikintu. Ku bwanjye icyo mpa agaciro cyane ni ugukorana n'abandi kurusha uko ntabwo nakiharira isoko, ntabwo nakemura byose, ariko byo kubera ko wenda n'umuntu aba abinyibukije ko hari abandi badafite icyo ngicyo. Buri gihe umuntu arimo gukora icy'ingenzi, umuntu aba akora kugira byibuze dukore iki cyatuma buri munyarwanda wese abona iki ngiki. Kuko kuri njyewe sinzi ikintu ndi bwite vision kikavugika neza, ariko vision ni ukugira buri wese abashe kuba icyerekezo cya Cosmos Creative cyangwa Cosmotive, ni ukuba buri wese yabasha kubona serivisi z'ubuzima nziza kandi akazibona mu gihe gito gishoboka atazibuze. Kuko kuri njye ibijyanye n'ubuzima ntabwo ari nka kwa kundi umuntu avuga ati njye kugura telefone cyangwa ngura urukweto. Iyo bigeze ku buzima, ni uburenganzira bwa buri muntu aba agomba kubona serivisi.
Blandine Umuziranenge, kimwe muri gahunda ikora ni ukubafasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Mu masegonda 30, ubutumwa uha urubyiruko rugenzi rwa
ubutumwa naho urubyiruko ni ukubasha kuba impinduka buri wese ahari ku rugero ariho. Ntabwo bisaba kuba uri hejuru cyane cyangwa hasi cyane. Mu buzima duharanire kuba impinduka, duharanire kuba gukora duharanire ubudasa aho turi hose, kandi buri gihe nk'uko wari wabikomojeho, nutarota ikintu ntabwo uzabasha kugikora. Rero duharanire kurota ibirenze, kandi icyo warose uharanire kukigeraho. Iyo wakirose ukakivuga, buri gihe unaharanira kuvuga ati cya kintu navuze batagira ngo burya narabeshyaga, ukanagikora. Rero ntitukigumane n'igitekerezo. Niba wagize igitekerezo kivuge. Nukibwira umuntu adafite ubushobozi bwo kugira icyo agikoraho, azakurangira ufite ubushobozi bwo kugira icyo agikoraho. Ndumva ari cyo natanga cyane. Ibyo niyumvamo cyane kuri ubu ngubu, ni ukubasha kugira ibitekerezo, kugira umutima wo kugikora, wagisangiza abantu utabashije kugufasha akakubwira uwagufasha. Niko mbitekereza.
Blandine Umuziranenge ayobora ikigo Cosmos Creative, gikora akazi ko gukangurira no kwigisha ababyeyi bitegura kubyara uko bakwiye kwifata no kwita ku bana bakiri bato. Ubu muri iyi minsi abarizwa muri kaminuza ya Drake muri leta ya Iowa, aho we n'abandi banyarwanda 12 bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Blandine Umuziranenge, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika, kandi nimuza hano i Washington DC imiryango irafunguye, muzadusure ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, tuzishimira cyane kubasura. Ndumva ni kimwe mu bintu bya mbere umuntu azaza avuga ati ngomba kubasura, naho kuko ni hamwe mu hantu tuza buri wese ari kuvuga ningera dishi muri iki cyangwa iki ngiki. Rero kubasura ku Ijwi rya Amerika azaba ari kimwe mu bintu nzataha nishimiye.
Urakoze cyane. Nshimire abakunzi b'Ijwi rya Amerika batanze ibitekerezo ndetse bakagira n'ibyo babaza. Nshimire Engineer Dan wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fasil Gebeyeho wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.